au-delà de la souffrance. Yaya Nadaka, la lueur du crépuscule. Mi corazón, Yote. Oyebi ke bato balela nzala baswama misapi na libulu ya nyoka mpo na koluka likelele.
Yamabe, 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 yamabe. kotungisangai amour bima bima na esprit nangai amour tika kasi mpe konyokolongai mikoti kobimelanga na mandoto kobalola mbeli na mpota oya kala yo wana ndeke ata botama jour a mvula akobima mapapu un jour akobimwa petit palmiate botama na esobe ekokola mpe kobima banjour sende miko atandele aduelenga yemba video tie na motema ekotonda kaka ye mikoyo yoyoyo
Gino Bokana
mikoyo yoyoyo mikoyo yoyoyo
Mikaso
mikoyo yoyoyo